Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 10 z'amanywa n'iminota 4 isaha z'i Washington DC tukagena saa 4 z'ijoro n'iminota 4 isaha z'i Bruxelles n'i Kigali. uno munsi tukwa mbere tariki ya 23 Gushyingo umwaka w'2022 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro mumenyereye kuri uno munsi utunu tundi twose kuri no tariki ya 23 z'ukwa 11 2022 rero tugiye gukomeza tureba birumvikana nk'uko bisanzwe amakuru y'ingenzi yabaye mu kimwe yavuzwe amakuru yagaragaye mu cyumweru turangije tukabagezaho n'inkuru nyamukuru tukibanda ku nkuru nyamukuru ari iyi umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi bw'u Rwanda igice cya kabiri kuko igice cya mbere twakibagije ku itariki ya 9/11 turagira tuti ni gute wavuga ko haranira impinduka wirengagiza guca izo ngeso mbi zo kumena amaraso no guhakwa guhakishwa ukuri guhakwa hagamijwe no hatagamijwe gusindonke hagamijwe no guhemuka birimo kumena amaraso muri kino kigani muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje inshuti za radio ishakwe muri kumwe kandi nkuko bisanzwe muri kino kiganiro na Jonathan Musonera ntabwo mu by'ukuri ndi bubabwire ngo n'uyu ko muramumenyere muri kino kiganiro n'ahandi meta Jonathan rero reka ndebe mukanya sinakubonaga neza ariko reka ndebe noneho nze ngufungure mikro usuhuze ndakuruzi noneho reka rero ngufungure mikro noneho usuhuze inshuti zaradishakwe mikro yafunguye Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph uranyumva
ndakumva neza nayishyize muri mute
okay urakoze cyane muvandimwe mbanze nawe ngusuhuze kandi nanone ngusuhuze nanagushimira akazi katoroshye n'ubutwari bukomeye bwo guhora dutegurira ibiganiro bitoroshye ejo bundi nibwo bari bavuye mu kiganiro na Dr. Theogene gutegura niki ntabwo akazi koroshye abumva dukora ibi biganiro ntibajye bibwira ko ari akazi koroshye kugira ngo abantu babitegure ni akazi gakomeye nkaba rero ngushimira nyine ubwo butwari no guhorana umurava wo kugira ngo tuganirize abavandimwe bacu bari hirya no hino turusheho kungurana ibitekerezo muri uru rugendo rutoroshye rw'impinduramatwara no kwigisha mu by'ukuri amateka yacu n'ibibazo dufite mu mitwe ikomeye kumva nubwo twahuye n'ibibazo bitoroshye ariko kugira ngo tubashe kubisobanukirwa no kumenya umwanzi wacu duhiga ninde icyo dupfa n'iki ngo tubashe gusobanukirwa neza mu by'ukuri n'uburyo dushobora kumenya umwanzi neza n'uburyo tumurwanye nkaba rero ngushimiye nshimira n'abakunzi bacu badahwema rwose kuduha imbaraga no kudufasha mu buryo butangaje no kuduhugura nkaba rero nongeye nanone kubararika ngo baze dufatanye muri iki kiganiro kandi nk'uko bisanzwe mbifuriza amahoro n'imigisha y'Imana muvandimwe Joseph wasubirana ijambo
urakoze cyane Jonathan nawe kandi ayo mahoro n'imigisha y'Imana bikugeraho nk'uko natangiye mbivuga tugiye kureba mbere na mbere muri kino gice cya mbere cy'ikiganiro kutuntu tundi tugiye kureba amakuru y'ingenzi yo mu cyumweru turangije inkuru rero Jonathan nk'uko twabisezeranye tugiye guheraho ni inkuru umenyereye dore ko ari ibintu byanakubayeho tugishinga riyashyaka RNC ryaje gushimutwa na FPRDMI Kayumba na MNDCDR Chondo n'abandi bateruzi b'ibindi tugishinga RNC rero ku itariki ya 12/12/2010 i Washington twari turi kumwe naho twanamenyaniye Jonathan tukimara kuyishinga twaraje tugarukana intego intego yo gusakaza ibyiza twari tumaze kwiyemeza gukorera abanyarwanda. Uri mu ba mbere cyane bakoze ijoro n'amanywa kugira ngo RNC twari tumaze gushinga imenyekane, turirukanka Burayi bwose n'ahandi henshi cyane, ni byinshi umuntu yavuga. Icyo gihe rero FPDM Kagame yarebaga neza abantu b'ingenzi bari bakora, iti ngiye kubagira nabi. Uribuka tugitangira bwa mbere turi mu Bubiligi turi tukoresha mitingi, twateranyije abanyarwanda, uribuka ibyakubayeho, ibyatubayeho nako, ariko by'umwihariko kuri Gahima n'ukuntu inzego z'umutekano z'Ububiligi zaje zikamufata zikamuraraho kugeza asubiye muri Amerika. Uribuka ukuntu bazanye rwose ibintu bikomeye cyane, amamodoka, imbwa zo kwinukiza biriya biturika n'ibindi byinshi cyane, kandi ntabyo twari tuzi, ntabwo twari tuzi ko harimo iyo mitego ya kabutindi nyina ya FPDM Kagame. N'inzego z'umutekano z'Ububiligi zabitweretse. Ubwo rero ni mu ntangiriro. Nyuma yaho rero, nyuma yaho rwose bidatinze gatoya, mu Bwongereza uzi Scotland Yard MI5 banza ari MI5 uko yitwaga, uko yakugejeho na Rene Mugenzi, ukuntu nyine wagomba kubica wowe nawe, ukuntu rwose bagambiriye kubica bakoresha uburyo busanzwe cyangwa se budasanzwe, nuvuga nk'amarozi. Ibyo bihari mu kwezi kwa gatanu, nduva byibuka neza itariki, sinibuka niba ya 11 hari mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2011. None rero iterabwoba turayimenyereye, Jonathan uziko tubihoramo, turabizi, turabivugana hagati yacu, tubiganira n'inzego zishinzwe umutekano zo mu bihugu tubamo, nazo zigahanahana amakuru, n'ibintu bisanzwe bizwi. Ntituvuze byinshi kuko mbere ibintu byo ngibyo ntabyo abantu bagomba kuvuga cyane, ibyo tuzi ntabwo ariko tubivuga cyane, tubibwira ababishinzwe. Inzego z'umutekano za hano muri buno Burayi, za hunga mu Bwongereza, za bino bihugu byose by'u Faransa, bya Ubiligi n'abandi bose bafite ibyo. Iyo tubashe kumenya ibintu biturangamye birumvikana, turazitabaza. Ariko nazo zirakora, zisanzwe zikora, zijyane n'ibindi zimenya tutanazi, rimwe na rimwe zikatubwira, zikatuburira iyo bibaye ngombwa. Jonathan rero, inkuru rero imaze iminsi ivugwa, yavuzwe ku itariki ya 19 z'ukwa 11 2020 na BBC gahuza miryango mu ndimi zose zayo, by'umwihariko izo tuvuga twebwe, ikinyarwanda, ikinyarwanda kirundi birumvikana, Icyongereza, Igifaransa, izindi sinarebye, ubwo no mu Biswahili n'ahandi hose nta ndimi bitavuzwe mu by'ukuri. Inkuru y'iterabwoba rya FPDM ku bantu batavuga rimwe FPDM Kagame, ku bantu batavuga rumwe nayo, haba imbere mu gihugu ariko by'umwihariko mu mahanga, aho muri ambasade aho ngaho y'irondon Jonathan, habayeho kurahira, nyine kubarahiza abantu ko nibatatugwa nabi, nibadakora akazi, nyine kuduhiga bukware no kutugirira nabi, nuvuga twebwe batavuga rumwe na FPDM Kagame, ko nibatabikora bazabambwa. Indahiro twari dusanzwe tuyifite, Jonathan, ni ibintu dusanzwe dufite, ariko igishya ni uko yavuzwe n'igitangazamakuru gikomeye nka BBC gahuza miryango. Twe dusanzwe tubifite, n'amazina y'ababibarahiraga icyo gihe turayafite, ntacyo tutafite. Ariko igishya ni uko gahuza miryango ejo bundi ku itariki ya 11 z'ukwa 19 z'ukwa 11 uko turimo 2020, uko kwashize iminsi itatu gusa, basakaje iyo nkuru y'iterabwoba, aho nyine bagereranya u Rwanda na Korea mu majyaruguru. Jonathan rero, ni ntatinze, reka nshyireho audio ya BBC, buri wese arabyiyumvira, iminota itandatu. Noneho uze kugira wenda icyo unyunganira mu byo ntabashije kuvuga mu magambo makeya, cyangwa se n'ibyo wakongera kuri ibyo bivuzwe na BBC. reka rero dutangiye twumva iyo audio Jonathan.
Abanyarwanda baba hanze y'igihugu baravuga ko ngo batewe ubwoba abavandimwe babo kandi bagashimutwa bamwe mu rwego rwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo guhumba abatavuga rumwe nayo ku isi hose. Inkuru y'icukumbura rya BBC mu ishami ry'icyongereza yabonye ibimenyetso by'ibi birego byo gushimutwa ndetse n'umuhango wirahira ikorwa n'abashyigikiye leta y'u Rwanda. Abategetsi bavuze ko ibi byaha ari ibinyoma. Inkuru ya Andrew Harding ukorera in Johannesburg muri yumva mu ijwi rya Ferenga kwahe.
Ndahiye nemeza kandi nsezeranya ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese.
Iyo ni video yatangajwe bitifuzwaga y'abantu bahuye mu buryo budasanzwe mu nzu y'ibiro by'uhagarariye u Rwanda i Londres mu Bwongereza. Bashobora kuba bagera kuri 30. Ni Abanyarwanda baba mu mahanga bari mu muhango wo kurahira, si ukurahira gusa kwitangira ishyaka riri ku butegetsi, ahubwo barimo no kuvuga yuko nibatabikora bazabambwa.
Nkoze ibinyuranye n'imigabo, imigambi, amategeko, bigenga FPR Inkotanyi, zabampemukiye, buri munyarwanda, zabambwe n'umugome wese.
Oh, cyane rwose urabikora bitaba ibyo ukava mu mwanzi nuko bimeze.
David Himbara ni umuntu uzwi yuko anenga leta y'u Rwanda yigize kuba umukozi wo hejuru muri icyo gihugu cyo muri Afurika y'Iburasirazuba. Avuga yuko ubuzima bwe bwari buri mu gihirahiro, akanavuga yuko izo ndahiro z'abanyarwanda baba mu mahanga ngo zimaze kuba ikintu gisanzwe.
Urabizi iyi leta bayita igitugu cyangwa se yubahwa n'abaturage kubera kwitinya, ariko ayo siyo magambo akwiriye. Nibwira yuko amagambo nyayo ari gukoresha igitugu mu kugenzura ijana ku ijana ubuzima bw'abaturage. Ni leta ishaka kugenzura ubuzima bwose bw'abaturage ndetse n'ababa hanze mu gihugu.
Ibiro bihagarariye u Rwanda mu Bwongereza byatubwiye yuko nta n'umwe washyizweho agahato kugira ngo arahire. Ariko twavuganye n'umwe, twamenye yuko yari muri icyo cyumba cyaberagamo uwo muhango i Londres aho hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, maze atubwira yuko we hamwe n'abandi benshi ngo bakore uwo muhango kubera ubwoba kugira ngo barinde imiryango yabo iri mu Rwanda.
At the heart of Africa lies Rwanda. A land of 1,000 rolling hills and eternal spring.
U Rwanda ni igihugu gikunze gutangwaho urugero rw'igihugu cya Afurika cyateye imbere. Kuva habaye genocide mu 1994, Paul Kagame yakomeje kuba ku isonga mu buyobozi bw'iki gihugu. Leta ye yakoze ibikorwa bihambaye mu kurwanya ubukene, ariko ntiyihanganiye abayinenga, baba abari mu gihugu cyangwa se ndetse na cyane cyane abari hanze, dore yuko bisa naho ari nabo benshi.
Amerika n'Uburayi, Aziya na Oseyaniya, n'ibiducumbikire.
Mu ntangiriro z'uyu mwaka habaye uburakari bwinshi igihe umuhanzi w'icyamamare yagwaga muri gereza ya polisi nyuma yaho aregewe yuko yashatse kwambuka umupaka w'igihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Hari n'abandi bantu baba hanze y'igihugu batewe ubwoba, abandi baranicwa.
If you're Rwandan, it's simply safer to stay silent. Rwanda has managed to...
Uwo ni Sarah Jackson wo muri Amnesty International.
Umukenyero wa leta y'u Rwanda mu guhiga abatavuga rumwe nayo baba hanze uteje ubwoba mu banyarwanda hose ku isi, bagatinya kubyiyamiriza bakanigwa n'ijambo. Ibi ni ibintu bihindisha agashitsi, si mu Rwanda gusa kuko no hanze y'igihugu biraba.
Kandi ntabwo ari abanenga cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi gusa babangamirwa.
Bene wacu bari muri bisi, bisi yarahagaritswe bakuramo abo bene wacu babiri gusa.
Waba warongeye kubabona cyangwa se kubumva?
Oya.
No.
Noel Zihabamwe twavuganye ari muri Australia yemera yuko umwaka ushize abavandimwe be bari mu Rwanda muri bisi barashimutwa, bakaba ndetse bashobora kuba baranishwe kugira ngo babahane.
Noel yavuze yuko yatewe ubwoba igihe yangaga gukorera ubutasi leta y'u Rwanda ngo yashakaga yuko yajya inekera abanyarwanda baba hanze y'igihugu.
Kuki batabwira umuryango aho ibiziga byabo biri kugira bategure kubashingura neza?
Ubumva umeze ute nyuma y'umwaka?
Narabuze yo nshira nayo mira. Nta mugambwe n'umwe bigeze bajamo. Kuki botegerezwa kwishyuza ubuzima bwabo amakosa batigeze bakora? Abanyarwanda turarambiwe, dukeneye amahoro kandi dukeneye uburongozi buvugira bose, ntibuvugire akagwi kamwe gusa.
Uyu munsi abanenga leta y'u Rwanda bagereranya iki gihugu na Koreya y'Amajyaruguru, ariko abategetsi b'u Rwanda batubwiye yuko ibyo byose ari ibinyoma by'ibihimbano bikwirakwizwa n'abantu bakeya batavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza guharabika isura y'igihugu cy'u Rwanda, bakanifuza yuko batesha leta y'u Rwanda inzira yiyemeje yo kurwanya ubukene no guteza imbere imibereho y'abenegihugu bose.
Nkuru ya Andrew Harding mwagezwagaho na Ferenga Kwaya. Twambukire
Jonathan, yongera ngo urumva buri gihe mu byo bagiye bakora ni byinshi cyane byo gushaka kwica Theo General Rudasingwa, wumvise n'ibyo bagiye bakorera abandi birumvikana bayivuze muri iyo nkuru, ariko hari ibyo bagiye bashaka twagiye dushyira kuri radio yacu ukuntu bagiye bashaka kwica Theo General Rudasingwa, ndetse yabikozemo n'igitabo. Nawe ubwawe uretse no gushaka kwica Jonathan banaguteje muri Rwanda Day aho ngaho irandana baguteza murumuna wawe Martin ngo avuge yuko uri umuntu nyine uvuga ibintu bidahuriye n'iby'umuryango wawe utekereza mu ruhame urabye abantu benshi barabibonye n'ubu biracyari kuri za YouTube umuntu wese yabibona. Jonathan, ijambo rero ni ryawe, uvuge amagambo akeya kuko dushimire BBC, birumvikana dushimire BBC kuko BBC igera kure aho tudashoboye kugera, bityo rero tuyishimiye rwose kubona icyo kibazo gikomeye cy'ingutu nayo imaze kukigira icyayo. Ijambo ni ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka ngushimire ndetse aho watangiriye uvuga ku mateka yacu dutangira gushinga RNC igihe twaraho mu Bubiligi dufiteyo inama n'abantu twari twatumiye, cyane ko dore hari haje n'abantu benshi cyane bacyo gihe harimo abantu musare yuzuye barenga abantu 500 baje kumva ibiganiro n'imigabo n'imigambi mishya twari tutangiranye. Ndibuka uburyo Kigali nyine yashatse kutwataka kugira ngo itugirire nabi, ariko inzego z'umutekano z'Ababiligi ziraza ziratugota ziradutwara. Nta nubwo ari rimwe gusa, byakozwe inshuro nyinshi, ari nubwo bigeze kubikora na Dr. Theogene ahari aho ni muri 2012 ahari cyangwa na gatatu na kabiri 2012 nabwo barabigerageje, nabwo inzego z'umutekano ziraza ziradutwara. Wari wakomoje rero nuko hano nabwo twari dufite conference twagombaga gukora mu matariki 12 y'ukwa gatanu 2011 nibwo ku itariki 12 z'ukwa gatanu 2011 nta nubwo nari mu rugo inzego z'umutekano za hano zarampamagaye zimbwira ko ubuzima bwanjye buri mu bibazo kandi biturutse kuri leta y'u Rwanda ko irimo impigi ishaka kungirira nabi. Bambaza aho ndi ndababwira, baravuga bati bampa abantu bankurikira, polisi nkurikiraho narindi natsimodokari turakurikirana. Ndaza ngeze mu rugo mpasanga aba ofisiye bane bo muri police mu nzego z'umutekano za hano zishinzwe iby'abateroriste na nabo bagize banabi bambwira ko ubuzima bwanjye buri mu bibazo kubera leta y'u Rwanda kandi birimo abantu bo mu nzego zo hejuru high profile bo hejuru kandi ngomba kwitonda mu buryo bwose bushoboka ni nabwo bageragezaga kunyumuraho nari ntuye ku buryo nsabye ko dushyiraho ibintu bya CCTV n'ibindi bijyanye n'umutekano n'ibyo ngomba guhora ngendana mu rwego rwa security so uribuka muri 2015 aho twari codingaga Dani ashaka kwica Dr. Theogene natwe ubwacu mu buryo bw'amajwi twafashe yagiye habona ku buryo dossier file rukara nta utayizi twayishyize hanze ndetse Dr. Theogene yanditsemo n'igitabo ibindi twabishyize kuri radio yacu no muri YouTube birimo ibi rero bya hano ndabivugaho ibintu bibiri icya mbere nuko kuva Kagame yagirira ibibazo bikomeye ahangaha muri 2015 ngira ngo yagerageje
igihe mwamuteraga amagi yagiye harya ntuza gusoda
Oxford ari nabwo nyine ngira ngo garukaho nyine baje bazanye na murumuna wanjye ngo aze kunyihakana ko ntwana
mwamuteye hamwe n'abanyeye ko mwamuteye amagi mumutera n'amase
y'indogo twari tugiye no kumufata n'imodoka yari twayiteruye inzego z'umutekano ziramudukiza kuko twashaka kumufata kugira ngo tumubohe tumubaze nyine impamvu yica abanyarwanda no kubagirira nabi ariko ibi ni ibihugu byateye imbere byabashije nyine bazana amafarashi n'ibindi bamudukura mu maboko bamunyuza mu cyanzu gicamwo za puberi aho rero niho abanyarwanda batangiye cyane mu buryo bukomeye kubasinyisha bakajya kurahira barahirira nyine ko bazarwana izo ntambara zo kugira nabi kandi ko utazabikora nyine azabambwa aho rero ukabireba mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga kuri iyo ngingo tumaze kumva BBC itangaje ndavugaho ibintu bibiri icya mbere nuko ibi bintu byose twari twarabibwiye inzego z'umutekano za hano zirabifite bafite liste y'abo bantu bose kuva muri 2011 ntabwo twigeze duhagarara twahanganye nabo kandi inzego z'umutekano hano ni inzego zikomeye cyane ibyo bintu byose bari babizi bari babifite abo bantu ko bajya muri ambasade bari babafite bari bafite n'amafoto bafite nako n'amafoto abajya mu manama bari barayacitsemo ko twari twarayabaciyemo hanze basigaye bakorera amanama muri embase nabyo bari babifite n'amafoto n'abajyayo hari nabo bagerageje gukurikirana kuba rero noneho BBC ni igitangazamakuru gikomeye ku isi hose cyo muri iki gihugu cyemeye gushyira izo nkuru hanze ni ikikwereka ko Kagame imbaraga ze zashize nabo kandi nk'iki bihugu badashobora guhora baryamiye ibyo bintu kugufasha Kagame gukumuhishira kandi mu byukuri ashaka gukora terorisme muri iki gihugu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nta gitangaje muri ibyo bikorwa kuko Kagame ubutegetsi bwe bushingiye ku kwica, kugira nabi no kuba umunyabwoba wo kwikanga ikintu icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwe ni ukwica no gusahura. Ibyo rero nta kintu cyaba gitangaje kirimo. Gusa ikishimishije ni uko byabashije kujya hanze bikozwe n'ibinyamakuru noneho bikomeye. Ubundi bajyaga bavuga bakavuga ngo ni ukubeshya, urumva ko n'abo muri embase bavuga ngo ni uguharabika ngo igihugu ngo kugira ngo bice iterambere ry'ibyo bagezeho. Urumva ibyo se bihuriye he no ku no n'ubwo bugizi bwa nabi, ubwo bugizi bwa nabi n'iterambere nawo bihuriye?
Jonathan, ibyo by'ibyo terambere bigarukaho, turi mu mwaka wa 2020, umwaka nyine bavuga ko u Rwanda ruzaba rutenye rugeze ahantu muri Singapore, turaza kubigeraho mu kanya. Gusa rero ahubwo utuntu nka tubiri. Icya mbere, Jonathan, nk'uko natangiye mbivuga, dufite byinshi birenze biriya uriya munyamakuru afite yahaye BBC nyine akorera bakabishyira no mu zindi ndimi. Dufite byinshi birenze ibyo ngibyo. Ahubwo Jonathan, uzagende umwegere umuhe n'ibindi. Dufite byinshi, dufite n'iby'imyitozo y'interahamwe hano mu Burayi, ndetse aho ngaho simvuze ibirenze ibyo ngibyo.
Barabifite barabifite
ariko uzarebe na muri BBC rero niba babifite ibyo ngibyo,
nabo barabifite. Hari na documentaire twakoranye
utyo. Noneho rero hagati aho ngaho urumva ko wabivuze mu kanya uti ibyo byose byatangiye, batangiye gukora ibyo byose nyine aho Kagame amaze kubona yuko twamuzengurutse hano hose muri bino Burayi afite ubwoba. Ariko hagati aho ngaho Jonathan, harimo abo tujya tuvuga muri opposition ko bisenyera ko nk'imene, twagiye tubivuga ku mugani w'Abarundi, kugira ngo Kagame ahubwo abone n'umwanya wo gupanga ibyo byose, nta gitutu afite. Ntabwo ari we wenyine watumye opposition igira intege nkeya, harimo abantu ubwabo muri opposition kubera ingengabitekerezo mbi zagiye zoroka igihugu ziya za MNDCD na za FPRDMAI. Babonye nyine Kagame ahungabanye, bati ni igihe cyo kongera kubifata. Aho kwa FPRDMAI Kayumba bati ni ibyacu, aho kwa za MNDCD zose uko zingana, za bacondo n'abandi bateruzi b'ibindi na za FPR na za FDU bigoye gutandukanya na za FDR, bose bati twigize iyo abatutsi batubire bakanyarengwe, bityo tusubirane ubutegetsi bwacu twebwe imfubyi za Habyarimana. Nagira ngo ugire icyo bivugaho gatoya, gato cyane, ariko wenda uraza nako wenda mu gice cy'inkuru nyamukuru cy'uwo muco mubi, uwo muco mubi wo kumena amaraso no guhakwa, wenduze kuba ariho bivuga. Ndagira ngo ubibitse hano, tugaruke rero kuri iyo audio nyine ya BBC gahuza miryango, twongere tubashimire. Leta y'u Rwanda, leta ya FPRDMAI Kagame iki rwose nabashaka bakeya bagiye muri nyamwinshi, ni banyamwinshi bo nyine nka bimwe bya FPR bya MNDCD Kagame na kontuza ya Habyarimana, banyamwinshi babaye banyamwinshi. Jonathan, iyo ngome y'agatsiko k'abatutsi basigaye nabo bari banyamwinshi, abandi bakaba banyamuke, ngo turi banyamuke. Noneho rero urumva ubwo ngubwo ngo turi abantu banyamuke nyine, ngo banenga ngo bate ngo binyangabirama badashaka nyine ko isi yose imenya ryaterambere ry'u Rwanda. Jonathan, turi mu mwaka w'2020 u Rwanda rwagomba kuba rumeze ngo nka Singapore. Hanagira ngo Jonathan, rero dukomeze ikiganiro muri kino gice cya mbere cy'utuntu tundi, tureba nyine iby'iryo terambere. Uno munsi rwose ku itariki ya 23 z'ukwa 11 mwaka w'2020, mu makuru ya saa sita televiziyo yitwa BTN TV yashyizeho amakuru yerekana amakuru ya saa sita, amakuru yerekana ukuntu ikibazo cy'ibura ry'amazi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, mu mutima w'umujyi wa Kigali. Ibura ry'amazi iragira iti: ibura ry'amazi mu karere ka Nyarugenge, abaturage bavoma amazi mabi, amazi ya ruhurura Jonathan. Nagira ngo rero shyiraho muri iyo uvuga ngo turi inyangabira manyine, ngo turi banyamuke nyine, ngo bashaka ku bashaka gupfobya iterambere ry'u Rwanda. Reka twumve iryo terambere, iryo terambere, iterambere ritagira amazi meza yo kunywa, nta terambere barimo cyangwa se yo gukoresha ibindi, ariko amazi amazi atarimo uburozi. Jonathan, mu mujyi wa Kigali abaturage ku bwinshi n'amamodoka, Jonathan nabonye n'amamodoka, kuko nuko tuta tuzerekana amashusho ni radio televiziyo nayo natwe turabitubita umushinga wo kuyigira bidatinze. Mbanirekanye nayo, mbanirekanye n'amashusho, kuko n'amashusho yerekana reka mu mwanya tutarabasha kwerekana amashusho nyine tube tubyoshye abantu muri audio. Mwumve iryo terambere nyine riguranwa amagara, riguranwa uburenganzira bwa kimwe muntu nyine bakarikangisha.
Mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge bwari bwaratangaje ko ikibazo cy'amazi mabi avomwa muri ruhurura y'amazi kigiye gukemuka, birasa nkaho ntakigeze gikorwa kuko ngo hagiye kumara umwaka iki kibazo kikigaragara, aho abana bidumbaguzamo rimwe na rimwe bakahatakariza n'ubuzima. Inkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu Ndahiro Valence Papi.
Isambe n'iminota 20 za mu gitondo kuri uyu wa mbere mpagaze muri ruhurura y'amazi, ari no ruhurura iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba igabanya umurenge wa Kimisagara n'umurenge wa Gitega yombi, akaba ari imirenge yo mu mujyi wa Kigali. Abaturage ni urujya n'uruza baje kuvoma amazi y'isoko asitobokera muri iyi ruhurura y'amazi, aho bamwe mu bana barimo kwidumbaguza ruguru kubera ubwinshi bw'abantu baje gushaka amazi. Bavuga ko babiterwa n'ikibazo cy'ibura ry'amazi, yabaye ikibazo cy'ingume mu mujyi wa Kigali. Bamwe barimo kuvoma ayo hasi muri ruhurura y'amazi, abandi bakavoma bifashishije imivovo, barimo gutega ku bikuta by'amabuye kugira ngo babe babasha kuvoma aya masoko, nubwo nabo bashimangira ko aya mazi atari meza.
Nuje kuvoma ufite nayo nyine wayacyura. Niyo amazi aba yabuze, nta kundi babigenza bahita baza kuvoma hano. Aya mazi yabuze, impungenge irahari. Uko urabona nk'aya mazi nk'abana baba barimo nkube iyi ruhurura nyine nk'ubu imvura iguye ishobora kuza igahita ibatwara.
Urabona ufite icyizere cy'uko amazi uri buyabone bitewe n'ubwinshi bw'abantu bahari?
Ndayabona kuko ndi hafi kugerwaho, nubwo hari benshi ariko mfite icyizere cy'uko ndi buyabone.
Yego.
Wowe wageze hano saa ngahe?
Saa moya.
Za moya bigeze saa tatu. Bari icyizere cy'uko uri bubona amazi?
Ntacyo.
Naje butaracya neza ariko sindavoma.
Wageze nka hano saa ngahe?
Nageze hano saa kumi n'ebyiri.
Saa kumi n'ebyiri
ariko sindavoma. Bari kudaha ayo mazi nyine, ibyo bizi bibi. Hari n'abari gutahira, ubu hari n'ababuraye. Ubu kuva guhera ejo nka saa yine ahantu hamye hari abantu kandi benshi batagabanuka. Nta kundi nyine amazi yabuze, ni ugukora ubuvugizi amazi akagaruka.
Harimo kuza n'amamodoka atwaye amadomoro nayo aje gushaka amazi muri iyi ruhurura y'amazi. Impamvu z'ibi ngo zaba ari izi: aya mazi se muri kumwe nayo ukoresha?
Nayo mu igaraje, amazi umujyi wose yabuze. Turasaba leta kugira ngo idufashe kuko urabona, urabibona mu uyu mujyi amazi yabuze. Abayobozi bakwiye kubireba nyine, bashinzwe iby'amazi, hanyuma kandi n'akazi biri gutuma gapfa, kuko nkatwe nk'ubu hari nk'abacyaba badutegereje bavuga ngo tubahe imodokari mu buryo bwihuse, ariko urabona yuko ntibiri bukunde, kuko iyo ugiye gukora imodokari bisaba kugira ngo uba ufite uri kuyoza uvanaho ugiye gushyiraho masitike, bisaba amazi kandi ntabwo tuzi igihe bizarangirira.
Ubutumwa kuri WhatsApp?
Ubutumwa kuri WhatsApp ni ubutumwa bwo kugira ngo leta ishake uburyo idufasha muri iki kibazo.
Iki ni cy'abaturage baheraho bavuga ko iki cyorezo cya COVID-19 ubwirinzi ngo buri hafi ya ntabwo kuri iyi ruhurura ya mazi, bakagira icyo basaba ngo nayo kijyanye n'imibereho myiza y'umuturage ngo byo biracyari umugani
kugira. Kandi urabona yuko byatera imbogamizi, urabona hari n'abatambaye ubupfukamunwa, byatuma kino cyorezo cya corona rero kirushaho kwiyongera. Kandi namwe ngira ngo murabibona
rero myiza nk'ubu mazi yagiye isenyuka mu mvura y'igihe cyashize, none dore ntabwo byahise bihita bayikora byihutirwa ngo kandi abana kubahijyamo bakayidumamo. Kandi nanone ikindi twasaba nk'uko ikigo cya basa nk'uko itiyoba yatobotse, ni uko biba bifashe nk'iminsi itatu ni uko bazajya bahita bashakisha uburyo iki kibazo cy'amazi kirangira.
Nk'iki kibazo nk'iki cyabaye bakabaye banahari nibura bagahagararira aba bantu bari aha ngaha, urabona hari abantu benshi cyane, wenda bakaba n'ibyo byose bakabaye babireba byaba bitangaje. Rero niba hari abantu bangana gutya hakaba nta n'umuntu n'umwe uba uhari nibura ureberera aba bantu, urumva ko byaba ari ikibazo.
Tubisanishe n'iki gihe kirimo cy'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19, hano ubwirinzi buhagaze gute?
Urebye barasana ntabwo kuko abantu baracucitse cyane, usanga ni ikibazo.
Turacyagerageza kuvugana n'inzego zirebwa n'iki kibazo, dore ko mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2022 ubuyobozi bwari bwadutangarije ko ikibazo cy'abana baza kuvoma kuri iyi mazi ndetse n'abahidumbaguriza ngo bagiye kwashyira abanyerondo kikaba cyavugutirwa umuti, ariko kugeza magingo n'aya hakaba nta kintu cyari cyakorwa kuri iki kibazo. Ubwo ubuyobozi yabo bw'umurenge wa Gitega cyangwa se umujyi wa Kigali n'akarere ka Nyarugenge baragira icyo badutangariza ku bw'iki kibazo, tukaba turaza kwibagezaho mu makuru yacu atanu. BTN TV muri ruhurura ya mazi mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valens Papi.
Ruhurura ya mazi Jonathan, nta mwanya wabonye wo kubireba ngo urebe n'amashusho n'amakuru y'ino saa sita. Ijambo ni ryawe mu bagambo bakeya nyine. Ayo majyambere aratwa, turi mwaka w'2020, imyaka ibaye 20 nyine, avuga ko u Rwanda ruzaba ari Singapore y'Afurika. Amafaranga menshi atagira ingano y'inguzanyo y'imfashanyo, amamiliyari n'amamiliyari z'amadolari, amafaranga y'intego z'ikinyagihumbi cya Roni n'ibindi ayo yose bagiye bayafata ngo bageze kuri ibi byose byo kurwanya ubukene. Nkubwije ukuri, ni imodoka ziza kuvoma muri iyo ruhurura Jonathan, nabonye n'imodoka Nyarugenge. Ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Joseph, biratangaje. Ikintu cya mbere gusa naheraho ni iki, ni uko iyi televiziyo niba atari iya Kagame na Nyiramongi barayifunga, n'aba banyamakuru ni ukubasabira batangaje ibi bintu, kuko ibi ni agahomamunwa muri bya bindi byose bakangata ngo umujyi ngo ni umujyi w'intangarugero, ukabona aho abantu ibihumbi n'ibihumbi wumva bamaze iminsi ibiri baharara bataravoma n'iyo ruhurura batarabona amazi. Ubwo rero wakwibaza ute se koko ibyo Kagame nako gatsiko ke ka DMI bakangisha abanyarwanda byaba ari ibiki, ngo bubatse ama etage ngo umujyi ngo ufite isuku, ngo mu by'ukuri iki si ikirango cy'ibinyoma by'ibyo bahora babeshya. Ikindi cya kabiri kigaragara ni uko mu Rwanda hari ibibazo bitoroshye, hari ibibazo by'ubukungu by'iterambere n'ubuzima n'ubukungu bitoroshye, cyane cyane ko bagiye babeshya ngo bitwaga ngo ko bari ngo aba mbere mu bubahirije ngo ibintu ngo byo kwitwara neza muri COVID muri iyi coronavirus. Ariko wumvise abaturage icyo kibazo bafite, ahangaye bibirakurikirana nibyo duherutse kubona mu kuva mu myaka ibiri ishize ngira ngo byo gusenyera abaturage bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho bita ngo muri Banyahe aho wabonye abaturage bamaze n'iminsi bigaragambye basubira mu matongo yabo aho baba banacucitse ibyo byo kuvuga ngo covid coronavirus ntabwo ari ikibazo gikomeye ku banyarwanda ikibazo gikomeye
ya mariro nayo na mariro
ni
inzara abaturage batunzwe n'amazi y'uburozi n'amazi ahumanye nkariya kuvuga ngo urabarinda covid cyangwa ngo urabarinda amanegeka
nibwo burozi bukomeye no kuruta covid ayo mazi bajya kunywa barayanywana n'imiryango yabo bashire barwara macinya barware n'ibindi bintu bitoroshye kuko ayo mazi abari mu burozi na urumva baravuga ngo abana bari dumba ruguru yayo abwo urumva ayo banayitumamo aho imyanda yose ivora
n'amazi anyura muri za fosse septique imisarano zuko bacukura mu Rwanda aho hose zo za gitegizo za kimisagara n'ahandi hose ayo mazi
ni ikibazo gikomeye cyane ngiyo Singapore ya Kagame rero mu Rwanda kandi byurumva iyo wenda biza kuba nko mu cyaro twari buvuge ngo wenda iryo terambere ntirirahagera mu mujyi wa Kigali hagati
Nyarugenge mutima w'umujyi wa Kigali igicumbi
yani ngo umutego wanga ikinyoma ushibuka nyirawo akira aho ngaho ebe ni ibinyoma
bari nabyo na yego twarego twagiye tutabivuga ku maradiyo tukifite n'iri ya radio badushimusire ya gitahuka n'izindi dukoreraho no kuzindi tuvugiraho twagiye tuvuga kuri ya terambere ya vizi ya 2020 ari ikinyoma
yambaye ubusa ibyo kubeshya
yego ari ikinyoma cya Semuhanuka twagiye tubivuga nyine birigaragaza kuko amazi kugira ngo abantu bajye kuvoma amahumane ibintu bihumanye by'uburozi nka buriya muri ruhurura n'amamodoka ayaje ni benshi kubwisha bakanarara yo Jonathan wabibonye nyine wanabivuze biteye ubwoba dukomeze rero dukomeze nakumiro dukomeze ikintu kiganiro cyacu
aho ikibazo ntabwo leta yaba ari Kagame nako gatsiko ke ntacyo ibyo bintu bibabwiye yoze kuko n'ubusanzwe abo bantu basanzwe babiyicira twarimo tuvuga abantu bo muri za Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho hariya muri Banyanya aho abantu ababyeyi n'impinja n'abana bajugunywe hanze naho baje gushinga amahema mu matongo yaho babasenyeye bakabakubita bakabashwiragiza n'uyu munsi wa none abana bazerera ababyeyi bagenda babyarira ku nzira uwareba mu by'ukuri ukibaza utese icyo gihugu iyo leta ihagarariye kandi ugasanga ngo mu nteko harimo abagore benshi bamaze iki niba babona bagenzi babo bazererana n'abana n'impinja abandi babyarira mu mayira batabasha kugira ikintu na kimwe bavuga ngo batesheranye ukumva abandi barimo barazimiza abantu baratwara bazimiza abantu nk'abazimiza amatungo abantu barashimutwa nk'abashimuta amatungo ibibazo biri muri kiriya gihugu ni ibibazo biteye ubwoba bitigeze bibaho mu mateka y'u Rwanda biteye ubwoba mu by'ukuri none bigeze aho abanyarwanda abaturage bajya kwiyahura mu kuvoma amazi ya ruhurura bakayarwaniraho kugeza naho n'aba bandi twita bakire ngo bafite amamodoka bashoreranye ku murongo
n'amamodoka nayabonye
ngiyo Singapore ya Kagame
Jonathan rero reka dukomeze kino kiganiro utuntu tundi two kuri uno wa mbere tariki ya 23 z'ukwa 11 2020 ko aho twa ku nkuru nyamukuru umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi igice cya kabiri cya mbere twakivuze ku itariki ya 9 Jonathan turaza wenda kubisubiramo gato yo kwatanze n'amateka y'ubu watanze n'amateka kuri ubwo bwicanyi n'umuco w'uguhakwa muri ibyo byose rero harimo abahakishwa kuri rumvikana bagahako bakavuga bakirirwa batera indirimbo za Kagame 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 ariko harimo uko tuza kureba n'ababanegura tugenda ko kubireba ariko mbere yo kutarabireba reka ngira icyo mvuga gatoya ku yindi nkuru nayo yahise ikomeye maze iminsi mvuga ariko uno munsi nkaba ntari buyitindeho inkuru yo muri ya VOA ijwi rya Amerika VOA muri Sanga yejo ku cyumweru tariki ya 22 z'uko kwezi kwa 11 ukwezi ku gushyingo 2020 bagarutse nanone kuri kudeta yo muri mu gihumbi 1973 bageze ku gice cya 17 ndakangurira rwose abatarabashe kucyumva icyo gice cyo kujya kucyumva bumve nk'umwicanyi witwa Burasa w'umusirikare ukwabeshya avuga ko atazi na gikongoro ari umusirikare ngo ngo gikongoro rwose sinigeze nkimenya arabeshya akacabiranya iba bitari amahano umuntu yaseka agatembagara baragaragurika rero abantu bakoze amahano muri 1973 bica abanyapolitike ibyanazanye ingaruka nyinshi cyane muri ibi bibazo biri mu Rwanda harimo no kuba tuguye muri ya ngoma ya FPDMI Kagame bifitanye isano cyane n'ubwicanyi n'ubugome bw'agatsiko ka MNDCD ya Habyarimana n'amahano bagiye bakora by'umwihariko amahano bakoze bamaze gukora kudeta mbere yo gukora kudeta na nyuma bamaze kuyikora harimo ubwicanyi ku batutsi muri mvururu zabanjije kudeta ariko ibyo turiho muri kino gihe ni ku bwicanyi bwakorewe Kayibanda n'abagenzi benshi abantu bo muri Nduga Jonathan rero aha ni ibintu tuzagenda tunagarukaho turakangura nyine abatabashe kumva icyo kiganiro icyo gice cya 17 iki kiganiro kuri kudeta nako ni ikiganiro n'ubucukumbuzi bukomeye cyane n'ubushakashatsi ni bukomeye twongeye dushimire rero ijwi rya Amerika kuri ako kazi ku mateka kuko mu gihe abanyarwanda batarakiranuka n'amateka yabo nta kintu na kimwe gishoboka ndetse niyo hava muri ya ngoma y'igisuti ya Kagame hajyaho indi nk'uko tubibona nk'uko tunabyamagana twebwe ntiduhema kubyamagana no kubirwanya Jonathan rero turangije zo nkuru za nako ntituzirangije turakomeje twumva none reka twumve noneho twumve indi nkuru yo muri opposition noneho turangije mu kanya twari turangije nyine ibyo muri FPDMI Kagame byavuzwe cyane mu cyumweru gishize dutangiye ubu ngubu n'ibiri muri opposition kuko muri opposition hari imfubye za Habyarimana nyine ziba zari zarakoze ikintu cya obscurantisme ikintu cyo gushaka igicuraburindi n'iterabwoba cyo kugira ngo amateka n'amahano ya MNDCD atazamenyekana byarapfanye ngo nibo baye nka mutego mutindi ushibuka kuva VOA nayo ya ijwi rya Amerika ryafata iyo nkuru ayo mateka mabi cyane bakavuga bati muramutse banyarwanda mutarebye amateka yanyu ngo muyigeho muyakure nk'amasomo ntacyo mwazigera mugeraho twe ntiduhema kubivuga ariko iyo haje nyine nk'igitangaza no kugikome nka kikabivuga tuba twabura kubishima rwose tukabishima cyane tukabigishimira kandi biduha imbaraga reka rero dutaruke gatoya ndabona n'amasaha ariho hatujyana tuvuge gato kuri FPDMI Kayumba mukanya Jonathan wavugaga ibigo bya RNC nabo twari dufatanyije muri ya myaka ya mbere tugishinga twakoze ibintu bitagira ingano Kagame yagira ubwoba akora amahano arafatwa arabahiga ariko akabahiga ariko Imana igakinga akaboko ariko agwamo n'ubungu biracyamutera ibibazo gusa rero inyangabire amabarutema yeze nuko adashaka kuvuga imfubyi za Habyarimana ziriya zikuriwe n'abacundo n'ababahunga n'abandi bateruzi b'ibindi bose bati reka twigarure ibyacu twebwe imfubyi nitwe tugomba kubigira ibyacu bafatanya na Kayumba Nyamwasa nawe uba wubikiriye nibyo bahora bashinga kugeza igihe nyine twaje gutandukanira byose bakabizambya nyine bagasenyagura kuko ntabwo ari cyangwa bashinga ibintu byacu gusa abashinga cyane ahubwo ni abo twari dufatanyije abo ngabo muri FDM Kayumba na za Mende Cedel n'abateruzi bazikuriye Jonathan rero nta soni ejobundi ku itariki ya 16 z'ukwa 11/2020 hashize iminsi 6 gusa nta kimwe kirashira umuntu yarambwiye ati jya kumva Serge aha nari banigura mureshya nkwana Maria Rosa mureshya nkwana nyine umucinya nkuru kwa Kayumba wo kwa Kagame nako atumva ariho anigura Maria Rosa mureshya nkwana kandi nawe neza ari ameze nkawe ari mureshya nkwana wa Kayumba Jonathan ibyo twarabisangiye uwo muntu yaranyandikiye reka somi byanyandikiye na Teogene Rudasingwa yatwandikiye icyo kiganiro cya Serge anegura mureshya nkwana turi bucyumve mu kanya minota 2 ndashyiramo ka extract minota 2 ku itariki ya 16 z'ukwa 11 ku nyine turi mwashize iminsi 6 Alo uranyumva Jonathan hari ikintu kije ntazi uruhanyumva Jonathan
ndakumva Joseph
urakoze cyane kuko nari numvise ikintu kimeze nko gucika kwa umuyoboro nuko rero Serge ndayizeye yagire gutya ku itariki ya 16 z'ukwa 11/2020 mu kiganiro kuri radio itahuka anegure cyane umucinya nkuru Maria Rosa mureshya nkwano ko nyine ari umucinya nkuru bikabije kuri Kagame yibagiye ko Serge ndayizeye ari umucinya nkuru kuri Kayumba Nyamwasa kimwe n'abandi bateruzi b'ibibindi Jonathan duhora tubivuga icyo kiganiro ntabwo ni nacyumvise umukunzi rero umuntu udukurikira cyane udukurikira ibyo tuvuga aranyandikira bukeye kwa kabiri tariki ya 17 z'uko turimo nyine hashize iminsi 5 kwa kabiri rero tariki ya 17 z'uko kwa 11 aranyandikira rwose anyandikira inyandiko igira iti simuvuga izina birumvikana ku mpamvu kuko sinamubajije niba ngomba kumuvuga izina obje umugani ugana kariho ni ku iyo email yanyandikiye yayise umugani ugana kariho aratangira agira ati muri aho mu kanya numvise Serge ndayizeye uhetse impyisi Kayumba avuga kuri Marie Rose mureshya nkwano uhetse impyisi Kagame ngo Maria Rosa yita Kagame umubyeyi w'abanyarwanda wanze ko impunzi zihera muri Congo maze areka byose ajya kuzicyura iwabo heza byanyibukije umusaza hisha munda twari duturanye wakundaga guca umugani ngo umunyoro yenze umubembe ati ntumpenze turaguze Serge na Marie Rose baramutse bahuye byaba mahwi boss ex refugees in RDC twarahunamye simvuze izina ryahita sinye izina rya ariko sindivuze Jonathan umvuze ati Serge aramutse ahuye na Marie Rose byaba mahwi ayibutsa umugani wa musaza bari batonye twahisha mu ndati umunyoro yenze umubembe ati ntumeze turagushye Jonathan reka nyiro ka extra gato ya Serge nyine kuko nahise njya kumva ikiganiro nafashe ka extra gato ati nume strokes abanyarwanda ni igitangaza
se kwa nk'ibyiza ni wa
munyoro reka twumve umubembe anegura umunyoro reka twumve
ndagira ngo tugaruke gato hano ku kintu kirebana Serge nabaye nk'ugica mu mayange ikintu kimwe n'ubwiyunge buriya ni dosiye ndende kandi inakomerera u Rwanda nari mabwiye mu minsi ishize ejo bundi mvuga amagambo yavuzwe n'uriya mudamu mureshya nkwano yigamba nyine ku bantu bari mu za Mutobo cyangwa za Rusizi uyu munsi muri iki gitondo rero babyuka bacyura abanyarwanda bamaze amezi arenga 11 amezi 11 11 months amezi 11 barabyuka bacyura mwe abanyarwanda babajyana mu ngo zabo aba n'abantu barukotse mashyamba ya Kongo mwumvise ubushize ko yababwiraga ati twizere ko muzavugisha ukuri mugere iwanyu twizere ko muzaganira neza n'abo muzasanga twizere iyo audio ndakeka nayo babuhaye mu minsi yashize mbibabwira nti bavuga ati wenda iyi ngingo nazo niyo byinji bavuga ati yavuga mu Kagame n'umubyeyi umubyeyi bundi babyaye mwirebe mu ndorerwamo ku muntu wabyaye ati ndi umubyeyi ese uri umubyeyi na munagani uri umubyeyi gito uri umubyeyi w'igikundiro serugendo uri umubyeyi byiringira umubyeyi nanjye ndi umubyeyi ababyaye tuzi ko turababyeyi ariko se kwitwa umubyeyi bivuga iki kwitwa umubyeyi bivuga iki kumva uyu mugore muracyama no gukoresha ijambo ngo Kagame ni umubyeyi ngo yakunze abanyarwanda rero ntiyifuza ko baguma amashyamba ya Kongo aha niho ngira ngo wenda tusoreze kuko aba banyarwanda bamwe barabyuka batamu aho bakomoka nyuma y'imyaka myinshi cyane baragiye muri Kongo muri iki gitondo rero ngo baratangira gutahana baratahana abantu bagera hafi mu 180 babasubiza mu miryango yabo nyuma y'imyaka n'imyaniko nyuma y'imyaka irenga 26 barabaye baragiye ari impunzi ubushize muneke mwana ati Kagame ni umubyeyi yanze ko abana b'abanyarwanda baguma hanze Kagame yakoze ibishoboka byose kugira ngo abatunge hano muri za Mutobo cyangwa Rusizi Kagame iyo byose ni Kagame
uwirwa yogeza Kagame avuga ko ari umubyeyi n'uwirwa yogeza Kayumba avuga ko ari umubyeyi bataniye ku mugani w'uwo muntu watwandikiye ijambo ni rya
ariko seri yagombe kuba afite ikibazo ndetse nabo baba bari kumwe badashobora noneho ahubwo kumubaza naba nabo ngabo babavuye Mutobo babasubiza mu mago yabo ntabwo ari kimwe nabo bicira muri Kongo kuko muri Kongo barabica bikanazimira noneho Serije araseka mureshya nkwano nawe ari mureshya nkwano wa Kayumba nta na rimwe nari numva atinyuka kuvuga kubo Kayumba yicishirije muri Kongo twabonye imirambo yabo tubona abandi batwawe i Kigali ari byo ubushize twakoze igice cya gatanu cy'ibiganiro bya Affaire Mudasiro na Rutabana yakagombye kuba ari byo ahubwo ubu ngubu bavuga ariko kubera ko ari mureshya nkwano wa Kayumba ntashobora ese araseka mureshya nkwano wa Kagame gute nabona mureshya nkwano wa Kagame nubwo ari umugambanyi yagambaniye bagenzi be bari kumwe mu buhunzi ni umugambanyi nyine ariko nyine umugambanyi unabihemberwa we ni umugambanyi uhetse iyo shitani ejo aho amaherezo izamumira bunguri ikimwe nuko nabo Kayumba wahetse nabo azamumira bunguri aho amira abandi akaba acecetse ikindi cya kabiri serije uwo nawe ni impunzi yo muri Kongo yirukansa ayo mashyamba agira amahirwe ronira muteruri muzana muri Amerika ibyo bibazo byose yabinyuzemo kandi yirukankanwa na Kayumba n'abasirikare be arangije azanye namera nka ya nguge yahagatiwe n'uwisha ababyeyi bayi ikaba ari wihungira so ni gute se ashobora kuza kuvuga nta na rimwe nari numva bicara ngo binenge barebe cyangwa barebe ibintu biri muri opposition abiyita ngo ni opposition mu by'ukuri duhora tunibaza biyopoza kuki ko ubwicanyi Kagame akora ubugizi bwa n'abakorera abanyarwanda nibwo Kayumba na MNDCDR niyo FPR DMI nabo bateruze ibibindi be na Serije Buvuzera we bakorera abanyarwanda b'impunzi barabasahura barabicisha barabarigisa ariko nta na rimwe yari yatinyuka kugira ngo byibuze no kuri yo radio abivuge ariko noneho ari umwe aribasira mureshya nkwano ze ni mureshya nkwano nyine yabaye nyine umuteruzi w'ibibindi yabaye umugambanyi nkuko na wari umugambanyi agambanira impunzi aho yakabaye yo radio ivugira impunzi aho yakabaye yamagana umuntu wica impunzi aho yakabaye yamagana umuntu usahura impunzi aho yakabaye yamagana umuntu uri gisa impunzi nkuko twabibonye ibyo bakoreye Rutabana akaba ari kuri radio bavuga ngo nabumvishije ngo ibya mureshya nkwano ngo wabwira ngo abavuye muto barasubira mu mago yabo ngo bazitware
neza reka gato rwose nzana ahantu Serge yashatse kumutagatifuza hari ku itariki ya 26 z'ukwa 8 2014 itariki ya 26 z'ukwa 8 2014 ashaka kumvikanisha kumvisha bumva raditauka ko Kayumba atigeze ajya kwica impunzi zo muri Kongo atigeze ajya gusengeza ya nkambi zo muri Kongo aricyo cyamujyanye reka tubyumve
basenya makambi yo muri Kongo ntabwo narimerewe ntabwo
ari hari video ikunda kugaragara kuri Al Jazeera cyangwa abantu bashyize ku mbuga za internet ndakeka ari mu mwaka w'1998 aho wasobanuraga option leta yari ifite zo gukemura kiriya kibazo cy'impunzi ari n'ahantu bahera bashinga bavuga bati ni General Kayumba Nyamwasa wasenye inkambi
iriya video ndibwira ko yakoze muri 1998 kandi ntambara zabaye muri 1996 cyo genge nibwo nari nkibakifu staff ugirwa ami niba uzi neza uko ibintu byaremeze muri 1994 nge nari muri gendarmerie ndi wungirije umukuru wa gendarmerie wa muri 1994 kugera mu kwezi kwa mbere 1998 iriya video rero ibambazaga ndi Kigali ndi Kigali staff usobanura ibyabaye mvuga ko hari uburyo butatu uko ziya nkambi zagomba kurangira icyambere uko abanyarwanda bagomba gutaha ku buryo bushingiye ku mahoro icyakabiri mvuga ko international community yari ikwiye kubacyura mba gatatu bwabaye uburyo bw'intambara kandi iyo ntambara atari yo twifuzaga ukurikiye iyo video ndibwira ngo nicyo nikivuga maze rero nasobanuraga uburyo kw'intambara byagenze nk'umuntu wari umugabo w'ingabo icyo gihe ariko udasobanura ko ari njye wari ubirimo nicyo byasobanuraga
wenda kugira ngo turangize kino kibazo kuko ni nacyo
Jonathan aho ni ku itariki ya 26 z'ukwa 8 2014 aha Serge yatangiye kujya guhakwa muri Afrika y'Epfo bimwe Teogene yavuze ati muri Afrika y'Epfo bahagize imaka aha twari tutaratandukana ariko bimeze n'abitameze neza ajya guhakwa nyine bakora nuza yari na video na nziza video ifashe neza cyane muri Afrika y'Epfo Jonathan kuri video ya YouTube icyo gihe imize neza ifashe neza cyane Serge rero yari yagiye guhakwa wa muco wo guhakwa turi tuvuga umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi aha rero yagiye kwa Kayumba umwicanyi bose uza nyuma inyuma neza neza yakaga yego
oya ahubwo iyo mbere Kayumba ati nari umugaba w'ingabo ariko ntabwo ari igihe wagiye muri Kongo kwica abantu kandi yari umugaba w'ingabo ariko urabyumva muri iyo ntuza ye
ingabo yaravuga ngo icyo gihe ngo yagiye yo byo dufite na prive turazifite n'ubu niki
ndagira ngo dufatire ku byo wamaze no kuvuga noneho wenda reka tuvuge ngo ntiyagiyeyo ariko noneho uretse ko yagiye ari nawe wari uyoboye iyo mirwano rwose kuva muri 1996 niwe wari uriyo 1998 niwe wari uriyo noneho aragira ati nari umugaba w'ingabo ariko si jyewe wari wagiye muri Kongo gukora ibyo bikorwa umugaba w'ingabo
yego aha ngaho urumva ko Serge yari yagiye guhakwa muri Afrika y'Epfo nyine bamuhamagaye n'abakanezerwa n'ubuhake akajyayo bagakora YouTube rwose inafashe neza cyane ku buryo bwa professionnel igaragara neza cyane kandi icyo gihe twebwe nta byuma twari tunafite byabyo urumva ko ubwo Kayumba Nyamwasa nyine
icyo gihe Serge Kayumba yari mwo amutegura amutegura no kuzashimuta nyine radio no gutegura nibyo ya cyangwa yari yara aho ni mu buhe mwaka
aho nibyo ni tariki ya 28 ni mu kwa 8 tariki ya 26 2014 yari yarabitegura nibyo
yari mu ategu amutegura
ni nyuma y'urupfu rwa Karigera amaze amezi 8 yishwe
uribuka ko ari nabwo bankuye kuri radio
yego yego reka twumve gato none na nyuma tumaze gutandukana na nyuma tumaze gutandukana ku itariki za 3 z'ukwa 3 2018 tumaze umwaka n'igice hafi umwaka n'igice n'amezi 9 cyangwa umwaka n'amezi 9 dutandukanye naho yagiye guhakishwa uko kuri agiye nyine kongera kubaza Kayumba ariko ntiwagiye muri Kongo kuduhiga reka tumwumve rwose reka gufi cyane
uti nta ruhare wabigezemo ariko se niba atari ibanga wigeze urwana mu ntambara zo muri Kongo
miri 96 basenya makambi yo muri Kongo ntabwo nari nyeri
Jonathan niwe wakomeza urabyumvise yanasubiye barongeye ni ibintu nkuko nyine abo muri MND CDR impfubye za Habyarimana baba buri gihe bari bashaka guhakana amahano bakoze muri zo za 73 cyangwa muri za 94 na nyuma no mu washyamba ibyo bakora n'ubu ni nako abo kwa FPL DMI Kayumba nabo bakoresha bamureshya nkwano nyine Serge no nimureshya nkwano bakamukoresha nyine ngo bahakane ibintu bizwi bifite documentation yuko Kayumba yishe mu Rwanda akica no muri Congo komeza Jonathan
ndo barica mu buhunzi none se yarabihagaritse
yego andikwe ntiyagaritse kandi baramufasha bateruza ibindi baramufasha bamureshya nkwano bose birwa bamufasha yego ngabo ba bari abapimakiri bamureshya nkwano seje
bamuhana amafaranga bakamuhana abana babo
yego na bacundu
cyane nibo bajya kumubiriza abana bo mu mpunzi muri ibi bihugu byo muri Afurika abo bana baboherezaga mu mashyamba ari nako bamuha amafaranga abo bana bamaze kwicwa abandi bafashwe mpiri bararuciye bararumira baraceceka ngo bafata position yo kutagira icyo bavuga igihe twavugaga ibya nkubana ibya rwarinda na Apollo bararuciye bararumira wumvise ko Jean Paul hatandukaniye na nabo aribwo yagerageje nawe kugira ibyo asobanuraho no kwibura rya rutabana
reka twumve gatoya ibyo bivugwa n'ukure ko reka twumve n'ibyo bya Kongo wumvaho Colonel Ndenge Inka wari ukomeye cyane mu gisirikare cyo gihe cya APR ukuntu avuga nyine ko Kayumba yagiye rwose muri Kongo ni umuntu utumwe na n'igice tukatubiye
aho harimo kwibeshya ntabwo Kayumba nyamwasere chef de major yari ajwe wa gendarmerie ajwe wandi ibwami wari chef de major ni kaka ariko bamuvanye muri gendarmerie akajya bya mu nama zo gutegura iyo na kuko niwe wayo ingabo zitera Congo muri 1996 sinzi aho byageze baramusimbura aragaruka hakomeza kabaribi rero nkuko nakubwiye byo gutegura nkubwiye ko nabizimu ngo atigeze amenye igihe babiteguriye nongere bigusubiremo itegurwa ryo nta muntu wabimenye muri twe
ngo yari yajuwe wa gendarmerie ariko bagiye gutera igihe bagiye gutera mu nkambi niwe wayoboye izo ngabo zateye mu nkambi
nabyo nabimenye bageze za Kisangani kumva ngo mbeka yumva ko adahiruka rihe bageze baransobanutika yumva niyo buri ingabo zirwani Kongo byagenze bitera hari Goma yari ari Bukavu yari he ibyo sinakubwira rwose ariko byo kuyobora ingabo kuva bitangira kugeza hagati niba ari za Kisangani yari we noneho wakugira ukabaribi kabaribi niwe wagize ikinshasa
Jonathan rero ngira ngo urumvise Colonel Ndenge nka wategekaga nduva ri division yategekaga division
yariko ibyo ngibyo ntago bintangaza kuko nari nsanzwe mbizi
wari usanzwe nabizi ariko kubyumva na umuntu wa muri leta majoro nkanuza nka
nari ngira umusirikare
yego noneho rero muri cyangwa serivisi akajya yego
na bari byakozwe ku buryo babihishe abo basirikare bandi urabona na basirikare b'abahutu bari bagarutse gufatanya na APR kugira ngo kubaka igihugu ariko ntabwo babashaga kugera aho bategurira ibyo bikorwa byose urumva byari bateguraga ibikorwa byo kujya kwica impunzi z'abanyarwanda cyane impunzi z'abahutu zari zahungiye muri Congo no gushaka uburyo bwo gusahura Congo urumva rero ibyo ntabwo bari buje kubitegura ngo bababwire ikindi kubera ko nta wundi wagombaga kujya kuko Kayumba niwe wari ukuboko kw'iburyo kwa Kagame muri ubwo bwicanyi we na Kabarebe ko Kayumba yagiye muri Congo nyuma za gusimburwa na Kabarebe Kabarebe akomeza ikinshasa ibyo nibyo ariko intambara zo muri Congo ni Kayumba wazirwanye ni Kayumba wari umugaba mukuru wazo
Serije akabari agerageza nyine kuvuga ati nzakoresha ubukaka n'ubushobozi bwa radio itahuka noneho noze Kayumba ayo mateka nyasiba twabihe rero kuri uno muntu nyine waneguye kiya kiganiro cya Serije ku itariki ya 16 akatwandikira ati icyo byamwibukije ko byamwibukije umusaza ahisha mu ndango bari baturanye wakunda guca umugani ngo umunyoro yenze umubembe ati ntumenze turaguze ati Serije rero na arangiza avuga ati Serije na Marie Rose baramutse bahuye byaba mahwi Jonathan rero mu yandi maka Serije rero na cyo ngomba kunegura muri
ni gute wavuga ko uri muri opposition udashobora guca imico mibi yo kumena amaraso n'ubuhake
exact
ni gute wavuga ko haranira impinduka wirengagiza izo ndangagaciro z'ubumuntu zo gukoresha ukuri no kwirinda aba bagome b'imico mibi yo kumena amaraso no kwangaza abanyarwanda ahubwo ukajya mu ruhande rwo kubashyigikira no kugira ngo ugerageze kubeshya uhereye ku binyoma byawe kandi atari ukuvuga ngo wenda ni ibintu bwirwa ntubizi Serije arabizi kuko muri izo mpunzi arimo bantu birukansa ari amashyamba ibyo bintu arabizi neza ariko ari conda arabizi bahunga arabizi cyane ko bahunga we yari yabaye na maneko byose nta na kimwe atazi buke yarabizi
ariko
ndagije imana arabizi ariko
yego
aba bose
nkubaza ikibazo nka mwarimu yego nkubaza ikibazo nka mwarimu Jonathan
ndakubaza
batangiye twumva iterabwoba FPDM ya Kagame ishyira ku banyarwanda baba imbere y'igihugu cyangwa n'abinyuma yacyo dutanga urugero rwaho ngaho mu Bwongereza iterabwoba bashyiraho akaba icyakora bahana n'amafaranga si iterabwoba gusa Kayumba we abaha iki kugira ngo bamuhakweho nk'uko abo bandi bahakwa kuri Kagame Jonathan
yoze baramwishyura ahubwo barangiza bakamushyira no kubitugu akabicira abana bakamuha n'amafaranga bagaceceka bakaguma bamuhetsa mu gace hakaboneka
abashyashya
basimburana mu mujishi w'imbere wo kuza kumushyira ku bitugu ngo atanyeganyega
rwose
twarabibonye tumaze iminsi dukora ibiganiro bya ririya teme ry'ibikenyeri
iteme ry'ibikenyeri wanyibukije
simbutse ndagira imana simbuka akaza gufasha tondo mu mujishi w'imbere aturamenye uyu mugabo tumukomeza adahirima aho kugira ngo bamubaze iby'ubwo bwicanyi bw'abo bana ibyo
uvuze ko iteme ry'ibikenyeri turarigeraho Jonathan rwose mu kanya uranyubukiza ahubwo urakoze cyane. Hari umuntu mu byumweru bitatu bishize watwandikiye, yaratwandikiye nuko tutatangaje inkuru ye nyine muri ibiganiro dukora, agira ati yari hari reaction ku tuntu tundi two ku itariki ya gatandatu z'ukwa cumi hashize ibyumweru bitatu, na ku kwezi kurashize. Yaragira ati ariko se ubundi nyamwasa afite imyaka ingahe ku buryo yabeshya abantu ko azasubira mu ishyamba akarwana? Babanze barebe imyaka ya nyamwasa mbere yo kwizera ko azabacyura akoresheje imbunda. Iyo ni reaction imwe Jonathan, ndumva nawe uzifite izo ngizo kuri aho nyine batwandikira muri bino biganiro byacu by'utuntu tundi. Reka noneho ndebe wari uvuze ku iteme ry'ibikenyeri, reka mbigusomere byose kugira ngo hari batwandikiye hashize ibyumweru bibiri. Hari kuri cya kiganiro twakoze cyitwaga RBB iteme ry'ibikenyeri, abari kemanga bakomeje kuba benshi. Aratwandikira hashize ibyumweru bibiri agira ati ni iteme ry'ibikenyeri koko ntirikwiriye ni iteme ry'ibikenyeri koko ritwikiriye amashara n'uruvu ntirwaryambuka rutaruhamye. Wamwumvise neza? Ni iteme ry'ibikenyeri koko ritwikiriye amashara n'uruvu ntirwaryambuka rutaruhamye. Akiramo natwaye emoticon ngaho. Tekereza iteme rwose n'uruvu rutakwambuka rutaruhamye, kandi uzi ukuntu uruvu ubundi rugenda rushinga akarenge hari ubanje kwitegereza neza ngira ngo ingendo y'uruvu urayibona. Jonathan, uyu muntu tumushimire cyane rwose. Avuze ati ni iteme ry'ibikenyeri koko ritwikiriye amashara n'uruvu ntirwaryambuka rutaruhamye. Tubivuga rero Jonathan.
Ariko Yozefu, ikintu kibabaje mu by'ukuri kibabaje cyane, cyangwa se Abanyarwanda badaha agaciro Abanyarwanda bavuga ko barwanya kariya gatsiko ka FPR DMI Kagame, iyo bitonze bagatekereza bajya bareba uburemere bw'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira w'u Burundi, ngo barebe ibyakurikiyeho nyuma y'iryo hanurwa ry'iyo ndege, ngo bibaze bati ninde wayihanuye iyo ndege yahanuwe na Kayumba? Bari babaza Kayumba bati kuva Rwigema Major General Fred Gisa Rwigema wari uyoboye Inkotanyi na majoro bayingana na majoro Bunyenyezi, nyuma y'urupfu rwabo wagabiwe DMI iperereza ryose ry'igisirikare ryari rishi ni urwego rushinzwe kwicira Kagame abo yifuza kwica, noneho n'uriyoboye agashyiraho nabe nawe ashaka kwica. Bari babaza ngo ninde wari uyoboye iryo perereza? Icyo kibazo bazakibaze Kayumba, wari uyoboye iryo perereza ninde? Wari ukuriye DMI ninde? Bazongere bamubaze bati se ko wavuze ko nawe iby'ihanurwa ry'indege wabibwiwe na Kagame wabimenye nyuma, wamubaza ikibazo nk'umuntu wari ukuriye FBI na CIA bajya kwica Bin Laden, uwo muntu yaba atarazi uko Bin Laden yapfuye? Mu bantu bazi ibintu bijyanye n'ibintu by'umutekano n'ibintu by'iperereza, Kayumba niwe wari ukuriye DMI, Kayumba niwe wohereje abajya kureba ahantu bazashinga izo misiri, Kayumba niwe wagiye wohereje amayeskoti warimo harimo Rutayomba kuzana izo misire ne wazipakije. Hari n'ikiganiro Rutayomba ubwe yabivuzemo. Kayumba niwe wa coordinatingaga igikorwa cyo guhanura indege. Ibyo bintu byose niwe ubwe wari ubiyoboye. Uyu munsi wa none abo bari kumwe bamuhetse ku bitugu. Bazi neza ko nyuma y'iryo hanurwa ry'indege ariho hakurikiyeho genocide igahitana abatutsi, igahitana abahutu, igakurikirwa noneho na genocide yo kurimbura abahutu. Mu myaka yakurikiyeho uko byagiye bikurikirana Kibeho, Ruhengeri, Gisenyi, Kongo.
Jonathan, reka rwose nongere nsome nanone akandiko nsome ubutumwa nanone rw'umuntu yatwandikiye bumwe gusa bwa nyuma rwose noneho usoze kino kiganiro Jonathan. Ni umuntu nawe simvuze izina, hashize ibyumweru bitatu yanditse n'igihe twari twanditse ni kuri iryo teme ry'ibikenyeri naryo cya gihu nyine cy'abateruzi b'ibindi bandagije Imana n'abandi bashaka gukoresha nyuma ya P5. P5 bamaze iminsi basiga batinya noneho no kuvuga kuko abantu bose barayimenye none bahimbye ariya teme ry'ibikenyeri kugira ngo bakomeze babeshye bahishire iby'umurozi. Uyu yari yageze ku kiganiro twanditse twitter Padiri Mutarambirwa yagaye iteme ry'ibikenyeri rya Ndagije Imana wa RBB. Hari uwanditse ati guys nkunda ukuri mugira mu biganiro byanyu, abantu benshi nanjye ndimo turabakunda cyane, naho iby'iryo ngirwa teme byo ni ugucurika abantu gusa nta cyazahura abantu kirimo ugushaka gutsindagira ibyo batekereza mu bantu ntibashake gutega banda amatwi ngo begeranye ibitekerezo byabo n'iby'abandi ni inyonjo bafite idashobora gutuma bagira aho bagira. Jonathan rero rwose urumva ko ibyo tubwira abantu barabyumva, bagenda barushaho kubyumva. Tubashimire cyane abo bose bagenda bumva ko nta makiriro yo kuva muri FPDMI Kagame ngo ugiye muri FPDMI Kayumba cyangwa za Mirende Sederi zirangajwe imbere n'abateruzi b'ibindi barindagiye bagenzwa n'ubwenge buke bwabaranze n'ubutindi. Ibyo byose ntacyo byageza ku bantu, niyo mpamvu tugomba kubyamagana. Tutagomba gusa guhera muri FPDMI Kagame, tugomba no kwamagana n'abandi bashaka kuyisimbuza za sisiteme zangije u Rwanda. So za Jonathan kino kiganiro kino gice cya kabiri cy'ikiganiro twageze ku nshuti za Radishakwe, umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi igice cya kabiri. Wasoza Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka mbanze nanone ngushimire rwose iki kiganiro cyiza waduteguriye. Icyo nasorezaho ni ukubaza nanone ngo ni gute wavuga ko uharanira impinduka wirengagiza guca umuco mubi wo kumena amaraso n'ubuhake byagiye biranga ubutegetsi bwagiye bubaho mu Rwanda bugasoza bumena amaraso? Ni gute wavuga kuharanira impinduka wirengagije biriya bintu byose tuvuga hejuru ugaheka abicanyi, wirengagije ukuri ushaka kubakira ku kinyoma kandi usobanura uvuga ko urwanya ikinyoma, ubwicanyi n'akarengane, none wowe ugashorera abicanyi, abajura, abanyabinyoma, uvuga ngo nibo bagiye gusimbura abicanyi n'abajura n'abanyabinyoma. Ndagira ngo ndangize mbwira abadukurikiye ko ntabwo tuzigera duhwema kwamagana ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwimika ubugome, ubugambanyi, ikinyoma, kumena amaraso kuko amaraso y'abanyarwanda yamenetse arahagije ntabwo dukeneye indi mivu y'amaraso dukeneye ko abagize uruhare muri ibyo bintu mvuze hejuru byo bwicanye n'ubujura n'ubugome bakwiye gushyikirizwa inkiko bagasobanurira abanyarwanda aya mabi babakoreye abadukurikiye mwese mugire amahoro n'imigisha y'Imana murare aharyanaho bukeye mubane n'Imana mu mirimo yanyu murakoze
urakoze cyane Jonathan nkabiyatekereza impamvu ndatutavuze kuri iriya mirwano ya Ethiopia bareba ikiganiro twagiranye na Theogene Jo ikiganiro yavugagamo ikibazo kiri hagati ya Colonel Tombi yabagamba na Frank Rusagara na Kagame n'icyo atekereza kuri Kagame cyo kiganiro cy'ejo naho twagarutse kuri Ethiopia aho yataye aho Dr. Theogene Rudasingwa atanze nyine gusesenguzi bwe busanzwe bucyaye ku kibazo cya Ethiopia utaha buriya na kiriya kibazo cya Uganda kimirwani hari nacyo turacyakirebera hafi tuzagira icyo tukivugaho nzamutumiza Dr. Theogene Rudasingwa agira icyo ababwiraho shuturiye mwarimu duteze amatwi turangirije hano nk'uko maze kubivuga mu kanya nk'uko na mugenzi wacu Jonathan Musoni yamaze kusoza kino kiganiro umuco wo kumena amaraso n'ubuhake mu bintu byaranze ubutegetsi igice cyacyo cya kabiri aho twarebye ibintu n'ibindi muri kino kiganiro utundi naho ubutaha rero kuwa mbere mu kindi kiganiro utundi mwarimu aragiye mutwe muti kuki icyo kiganiro kitakiza ariko twiyemeje kujya tukibagezaho buri wa mbere naho kwa mbere rero aho bwije turabifuriza ibitotsi byiza naho gakeye muhinge mukora akazi kose mukora mugwize rwose kabahije mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musomera Imana
Yeah, we're gonna make it.